Beats me, I'll name pop on the track.
Ana do, nimekupwenti milele daima. Mtoto upo konki, ukidamshi na kufa mazima. Urangi usiseme, unawaka mkipaka ina. Kichore gerege, ukinitazama na simama wima. Dede, pende mbele, turudi nyuma. Umekamilika kila kona. Izo nywele, uko nyuma. Umeni changanya changanya mtima. Ulivyo wa moto, moto nani pa midadi. Tutimize noto, ni kutunze kazawadi. Tuzae katoto, kaniko niko midadi. Napenda mideko, kifuani unavyo dagi. Finally final, final game. Filola niko shaga, weni bonge la dem. Finally final, final game. Filola niko shaga, weni bonge la dem. Uendo para setamo, 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 waniti umaumi. Para setamo, 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 wanguweka matadi. Para setamo, 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 waniti umaumi. Para setamo, 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 wanguweka matadi. Chora kwa mgongo, yake shingo twiga baby konjo. Kadu, kana nipa michongo. Ye mtumbwi, mimi pondo. Ata nyimbo, anapenda za msondo. Barichari na japu na za kwangu. Very smart, longo rongo. Hayajui maringo, japo chongo. Apendi gonjera, anakiuno dondora. Wakipiga mashuti besela. Wana utongoza kinyemela. Naisi ngekewa, kujuona nae nilichelewa. Mie kibini yeye tela. Ya double double kanogewa. Finally final, final game. Filona niko shaga, weni bonge la dem. Finally final, final game. Filona niko shaga, weni bonge la dem. Uendo para setamo, 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 waniti umaumi. Para setamo, 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 wanguweka matadi. Para setamo, 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 waniti umaumi. Para setamo, 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 wanguweka matadi. Finally final, final game. Filola niko shaga, weni bonge la dem. Finally final, final game. Filola niko shaga, weni bonge la dem.